Yo, yeah, G5, nigga. Long time. Ayo spendies around, domano kijona bola nami na panda dao. Nice kinyes, mano nilishi kwangu nyangao. Minenda rest, misha na kushiti na kusahao. No means endorse, nasaka noti, boss ni ela. Na kwepa mikos, macho kwenye pochi, pepe bendela. Niko very strong, staki wani live. Domana savito tom, kitano na nipo five. Maisha leo, kustruggle kutoka jasho. Atakama au na cheo, mladi upato kitakacho. Ushuda mwingi nimeona kupitia macho. Zalau kwenye shiringi na mambo ya manyanyaso. Maisha ubishi kufosi kupitia piga jeki, idi wito bossi wish kabuko steady, watoto dogo wengi wonsa wa cheki, wako safi kavigogo wana drive to my VX. Oh,
oh, haters, spend is around, spend is around, haters, spend is around, oh, oh, spend is around, haters, spend is around, spend is around, haters, spend is around, oh, spend is around, yeah,
mambo yamechange. Bongo kama DC, issue ni change, pick them busy now with UAVP. Skisa how nenda rest, kama B.O.B. Wana zarao, kila place, ukiwa au na keshi. Uwe asla wende fast, amesha sasa complain. Na nyanyaswa kizi pata, wana kwacha pembe. Mina saka doors, nita get made, dingi na blow. Nita kuma low, nasa go way. Pose ko, ukiwa tether mess, ata madogo atakona dead. Kuya ata crazy, ukiwa mtu wa vizinga kishezi. Wana chapa kazi, madi, sazi ni pande ngazi. Na minizi fazi, kwazi ya makazi, paka malazi. Mana, alinatisha sana, so na kabo na bano nafanya CDD Ray Zalo Rick and Cash ifike yote kwa njiri ya pay domana na kwenda resi waga sina aftem deli nasakanya cash hiri nire kutem usiombe nileke sasa mwano kose rim atokiwa kutuwa kusafa feza zito kukim labdo zilewe na ngekewa mbazo waga dim viginevyo utonewa mana auna umwim.
Haters, spend is around, spend is around, haters, spend is around. Oh, oh, spend is around.
Haters,
spend is around. Spend is around.
Haters,
spend is around. Oh, spend is around, yeah.
Haters,
spend is around. Spend is around.
Haters,
spend is around. Oh, oh, spend is around.
Haters,
spend is around. Spend is around.
Haters,
spend is around. Oh, spend is around, yeah, yeah.
G5, it's been a long time. A wrong side, Mario. Don't forget Sumu. Stand a record, stand a record. Okonga's cleaned up. Yeah, spend is around.